lalonyam se. Between mosa dan moyo kodi karang mo mama. Mapenzo jemona kare puatani wadoyo jariyo enango mama.
One of a kind, the joy man, to me, Diema, Wapi Papa Augusto, Wapi Phoebe, Le Grand,
La Monya Mse, El Pin Monsa de Moyo.
Nitapumbazwa mara ngapi?
Msichana we, rekebisha
nyamze. Kofuata shamba la ushirika
Imiopi wanga chwe mama Litna sana Imiopi rimadea Litna sana
Iketo singo wanango
Mama
Iduo era wanango
Bebe Aywa kama Litna sana yeah.